tmtmusicmedia.com.
Shauna chula pagyara meka kandoro. Shauna gafyunu vyam chumbare kagodo. Shauna mweswa ke shauna kasoro. Shauna kumbambia mange kimambi kasoro. Oya wana kuo mai mai kangunya twende. One mbuz nash kambuzwa kichina twende. Oh mari ganu kiminyo na minya pembe. Toi gani umona nyash rastizo twende.
Nyash Nash, 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 Skia.
Oh, ah, ah, Abdul Kibodi Unala, na.
Aishina Saba Kuminami, Wodi, Togweni Shaba.
Wanangu nyumba jano tango matira. Mtu mti mkuba atira. Jaitira mtu mwanangu atira. Epa yojo na kapaya atira. Mani otaki uno atira.
Sikia sasa ni kuwapie. We
Kepa
Misumari time.
Shadow Master gang gang gang.
Hidi wizi kane.
And it was a car.
Donnie. And I try big dad, man, you get tiger. Eshima yako.
Just bizo.
Webby Aisha. The only one time we am kumti. Shelmaya shoot it. Raida Migindu. Eshima yako kubeta. Turi kibodi.
Ngoja, ngoja, ngoja. Tulia. Mkoja kwanza.
Aya duri kapiga tena.
TMT Music Media.com.